mani, hey hey, sharewa, we DJ iongeze.
Baka mwish,
leo nilipanga kucherewa, we DJ iongeze.
Baka mwish,
hey hey, sharewa, we DJ iongeze.
Baka mwish,
leo nilipanga kucherewa, we DJ iongeze. Acha ni enjoy vibe la pombe,
pombe,
ni smoke niko hoi kama konde,
konde,
weya katimbo na kinyonge. Ita kwenye meza shusha pombe. Leo nataka kulewa mbaya mbovu. Kesho ni amke na makovu. Hapa mfuko ni soma bovu. Lete tatu nitowe uchovu. Basi lete shisha madawa madawa. Ede kitu wote twende sawa. Na nikisha pagawa pagawa. Ya mshe ya lea nolalai. Mina juwa pombe tamna imifupa utamu. Basi jesa kwa nidhamu. Nichwane vitu vina kamu. Bado vija jamba gani varize hamu. Mina juwa pombe tamna imifupa utamu. Basi jesa kwa nidhamu. Nichwane vitu vina kamu. Bado vija jamba gani varize hamu. Aishida weka chini ucheze. Kama una mawazo ya poteze. Piga piga makofi jipongeze. Kumari kinonga si mama tete. Oya Mr. DJ, piga msiki. Si unajua pombe na umusiki ndo marafiki. Oya Mr. DJ, piga msiki. Si unajua pombe na umusiki ndo marafiki. Bas twende baba, banjo kato. Weka shida chini nyosha mikono juwe baba. Banjo kato, weka shida chini nyosha mikono juwe baba. Banjo kato, weka shida chini nyosha mikono juwe baba. Banjo kato, weka shida chini nyosha mikono juwe. Aitu sharifa kode, hatuna stress. Baba mwenye nyumba hatu die. Leo tupo kravo, hatuna stress. Yali tunakesha mbaga jai. Aiii, babu kalipandisha gazabu. Mida haijafika babu, tulia babu. Aiii, babu kalipandisha gazabu. Mida haijafika babu, tulia babu. Oya Mr. DJ, piga msiki. Si unajua pombe na umuziki ndo marafiki. Oya Mr. DJ, piga msiki. Si unajua pombe na umuziki ndo marafiki. Bas twende baba, banjo kato. Weka shida chini nyosha mikono juwe baba. Banjo kato, weka shida chini nyosha mikono juwe baba. Banjo kato, weka shida chini nyosha mikono juwe baba. Banjo kato, weka shida chini nyosha mikono juwe. Eti dula bewei baba faima umundani sija kupinga wei. Uwecha gizo was popping. Babu sama was popping. Wizikidi was popping. DJ Maro was popping. Manager Maboko. Masai warodi. Wegunguli na mamerodi. Ukondo mtani kabisa wei. Oya Pilo was popping. Roja Mo was popping. Oya Kade was popping. Wanangu Maela was popping. Afu siuriza mepiga nani. Ingoma mepiga duskoe.